Kicking it live on the ones and twos. You're on the mix with DJ
Justin 254.
Oh my God, Fleek made it.
Now call me Fleek boss. Girl, tell me one thing, kwangu lipenda nini? Selewi mpenzi, mapenzi nayo nipa. You draw me crazy. You're the one in a million. Shida zangu zako we mwandani, umenichanganya mimi. Sina la kugomba mimi, sina la kugomba, gomba. Ushanifanya mwege, sina la kugomba, gomba. Wache tu walipiga zeze, yani sina la kugomba, gomba. Umeshanifanya mwege, sina la kugomba, gomba. Wache tu walipiga zeze. Superwoman, yani sina side chick, only man, that's your my baby. Superwoman, sina side chick, only man, that's your my baby. Superwoman, super. Zingi, wazungu wazongo, wasija kupandisha mchongoma. Yani ringi, wazungu kebongo, uambi ulipofika umegoma. Asalala, chombo kinaelea wanaonara. Awajui kimeundwa, kipenzi umenikamata, paka sina la kusema. Sina la kugoma, goma. Ushanifanya mwege, sina la kugoma, goma. Wache tu walipiga zeze, yani sina la kugomba, gomba. Umesha nifanya bwege, sina la kugomba, gomba. Wache tu walipiga zeze. Superwoman, yani sina side chick, only man, that's your mama.
Mola amenipa sauti nimbe uimbia wewe, I woman of my life, baby mama. Nakupa mabawa fly, nani hata doubt apime suri wako wewe, my material wife. Una drop ende kwa mwingine, why chama pensi kina kipime uone dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine, nasitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate kala, nywele laini, lips mafuta na zina shine, nguo za kung'ara, your design. Thanks to the Lord, now you are mine. Sema pwani ya mabara, wapi fine. Tukitoka out, tukanywa wine. Figa 8 kinara, sio 9. Unapenda wasafi, tutakusaini. Window, mama. Window, mama.
Banana. The way you get me loving at me rover, make me wanna spin you over. The way you get me loving at me rover, make me wanna spin you over.
Baby, you're rocking with the DJ. Keep the hits coming.
Your love will make me die.
DJ Justin 254.
Your love will make me die one day. Banana. The way you get me loving at me rover, make me wanna spin you over. The way you get me loving at me rover, make me wanna spin you over. Baby, give it to me like we're fighting, girl. And I gon' give it to you like I'm kicking you. Please bear me when I grab you by your neck, baby. Don't you say no when I pass it through your back, girl. Do you want it slow or do you want it fast, girl? Ooh. Your love gon' make.
nikikuomba baby uwe nami, baby I'm your darling, ulikubali baby uwe nami, baby I'm your darling.
Tembe na ulimi kote kanyoka.
Mapenzi niongeze, kabari niogele.
Lord have mercy, speaking from her heart, damn, she's so sexy. Mama give me blessing, I wanna off the lights so I can speak dirty.
When she says she wants some more, harder than I gave her before. The way she dancing, touch me, that's what she makes me say.
Hallelujah.
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hakikalia, na kila sababu ya kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda mano kato kinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Ujeni kubebe wa shangae, wenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae, minawe. Unagula pia, wala unafido, chuchuza kunito wa majicho, vaibunia, bado uko simple, unapendeza. Shepu sinu, kiuno kijiko, chumani wanika majiko diko, kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza. Oh my baby, te amo.
Respect to the maximum.
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na dua, mimi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kau juu tajua. Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na dua, mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua, kao jui utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kuto weka.
We about to take it back.
Respect to the maximum.
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na dua, mimi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kao juu utajua. Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na dua, Mimi kani vajo nyandua kani sape na fua kao chui utajua.
Yo, calling all units over, shambulizi na wahuni over, warembo kutoweka kesi siria, chuma narudi bila kupi osindila ya whisky. Hiyo ni petroli ya mashini, bless my room kana zizi, ni anike hii mattress kama wiki.
Ban ban, Ibra City shash, chain chain, Mali end around, kitu safi toka south, Rasta man water guanti, na wadigida waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na jua, mimi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kao tui utajua. Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na jua, mimi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kao tui utajua.
Okonko pole nimekuja ghafla, ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi one pia kongu we ni mso, kwanza bulo lituo shakwile vasi aligiso eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble,
asanti
legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani
eh. Okonko umeanza kunichocha,
azi
nisho, ni wapi uliniona?
Femi one.
Okwonko pole nimekuja ghafla, ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi one pia kongu we ni mso, kwanza bulo lituo shakwile vasi aligiso eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble,
asanti
legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani
eh. Okwonko umeanza kunichocha,
azi
nisho, ni wapi uliniona?
Femi one
eh?
We unibamba kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko, naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata, unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua, hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba, nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri, gapi namba, sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo, utanikula, lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kabule napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kabule napenda tambla.
Mama kamba wana nilowa, usipeni kata palowa. Mama kamba wana nilowa, usipeni kata palowa.
Justin 254.
Wanna be on the daily, Mapo. Hello. Why wanna be on the daily? I keep a distance. I keep a distance. Oh oh, I keep a distance. I keep a distance. Oh oh.
Digging it live on the ones and twos. You're on the mix with DJ
Justin 254.
Makamba bana niloa, usipeni kata paloa. Makamba bana niloa, usipeni kata paloa. Mapo, polo, waimona abi onda teile. Mapo, polo, waimona abi onda teile. Akapa distance, akapa distance. Oh, akapa distance, akapa distance. Oh, oh, yo. They're not ready, nah nah, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, nah nah, they're not steady. I been with that KK, now you talking Betty. But money never rule the man, the girl them wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure, and those that I tesha, that event guy fisher. Mama, have you noticed? I been pushing for this. From a pocket list of raps, I been trying to flow this. They won't try to blow this, but I ain't rapping for them. They won't try to flow this, it's never popping for them. Dropping like voodoo, cha cha cha
Shakaduru. From the west to the east, feeling like Zulu. Wonderful Fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more than a Mulu. Harder than an oven. Run the track like a road run. See some time but we not done. Keep a distance is a mud.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mako, Fulu. Waimona abi una daily. Mako, Fulu. Waimona abi una daily.
Come to my city, ask who are running.
Whoa, 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 whoa.
Baby, come, you wanna meet the king and the queen.
Whoa, whoa, whoa,
phenomenal whoa. And kaka empire, yeah. We came here to school and to mentor ya. When we enter ya, we are running.
Okay.
Whoa, whoa.
Things down runway. Hey, yo, handle, handle, ebu uba kalesa. Mami tukutane ba esa. King na fenani open bar. Au kujua pesa na onge ah. Na tukumi Karura, leo uta spread karumas. Tunazungu kakasa, tao, wasting natives kasa. When in fine, eh? Fine by me. We run things, things don't run we. Nikona mzinga, ebu kuomna waroro. Washoni ule jamu wa rosari za ogoro. Wasi wori nina place waneza doro. Pia na mapesa, waneza boro. When in fine, eh? Fine by we. We run things, things don't run we.
When you come to my city, ask who are run.
Whoa, 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 whoa.
Baby, come, you wanna meet the king and the queen.
Whoa, whoa, whoa,
phenomenal and kaka empire, yeah. We came here to school and to mentor ya. When we enter ya,
okay.
We are on team.
Kuna giza, basi washa kitu. Waraso mengia na fena kitu. Umasha kitu sai, naona giza. Afishi my friend, trishe Ibiza.
Tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Yeah, you making me fall for you, yeah. Tell me what you want to do to me. What you want to do to me? Cause every time you come in closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye keja nikapige show. Ujue henga siyo ligi ndogo. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye keja nikapige show. Ujue henga siyo ligi ndogo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. I like the way it's like, baby. I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you. I wanna buy your new car. Girl, it's an African love, yeah. Girl, it's an African love. And I'm in love with an African girl. In love with an African girl. I wanna get you high on African love. High on African love. Hey, I'm in love with an African girl. In love with an African girl. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo.
DJ Justin 254.
Kama mapenzi tiba, obasi kwako nimepona. Kama mapenzi hasara, obasi faida sijaiona. Kama mapenzi hesabu, basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu, yeah. Baby unani control, umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show, walivuruga kabisa kama cheese. Oh baby, unani control. Na vilo kini tazama kichokos. Unani tuliza fujo. Na kuwa mpole. Unani maliza baby. kuzidisha vumbi.
Pongezi sende kwa mganga alikufanya uniteketeke. Umeniua kwa upanga tena ukanipiga na mateke. Umenifunga minyororo na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo na kwako siongei. Baby unanikontrol. Umeniteka umeniovadose. Tukiwa kwenye zone wanivuruga kabisa kama cheese. Ah baby unanikontrol. Na pilo kinitazama kichokote. Unanituliza fujo. Mina wampole. Ah. Unanimaliza baby. Shika. Sina wakumpa mana usha ichanganya. Shika baby. Mkwanya langa nyanga ye. Shika. Sinyuka nikimbuka mcha.
Nikune kune 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 ma. Kune wana kipimo. Usinipimie mama. Wakati jasho bado sija mwaga. Sija choka. Ndiyo naanza sasa. Utamo mahaba ndo naleta mama.
Wawili inaswali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili. Ama nikesi tuka nandi na eali. Basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka. Kama kungata tangata utosheke. I wanna do you. Only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Kuza sisi taki baby. Sige kambi. Mane home card. Tupige kambi. Nike lindo kama TV.
Nifenda na mwanga. Chizipira mwenye mpono nda wafelira. Stress is so much. Stress in me. Mwaya wangu naliluma. Ani ani sikira. I know they say I'm so good in singing. All I need is one hit song. Now you want a chance, they come out of boy. I'm a night boy. All I need is one hit song. Come on, OG, I'm a salty son. What it time away? Yeah. Diago, wherever you are. Kill your chango ni skill. Diago, wherever you are. Nimja wako sila kamilika. Kill your chango ni skill. Diago, wherever you are. Nimja wako sila kamilika. Sani minu lada vere. I wanna be a star like a little girl.
I like a simple style. My macho come in meza kungu. And it depends when you smile. Nina mani pa chike rungu. Ila pichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena waka anza kukusumbua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Asubuhi chana paka night. Never see you no more sleep. I thought you put your body nice. And I've been in the middle of killer sleep. Show me what you got. Show me what you got. What do you want to do? What do you
want to do? Si ati na chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Ah, eh, e o u. Wida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Inzi ya kanipea panu ati nioshe staff room. Jahidi vile utaeza boro sidoz mapema. Alafu after meet useke kitong kwa meza. Kenja ni ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo joe mzito hata itoshei kwa kaki. Vile ngome na chuna wache isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani kanji misi na simta kuteka tuna luga. Kani sura weni na joe misi jali nita kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tindekeja nita kuingiza tana diro. Breed out hero wa kenyamu na mastingo. Yoni nyonya sana menigoza big skin. Kwa sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Kama noma ninte bazenga dadi. Kufanya vikuzi raisi nani.
Command lama buda boss kama vindio. Mina kuki blue wana kuki.
Siyo nukona number one. How can you be a freak?
DJ Justin.
Na unarekea MCA wako kwa pilipili kwa macho. Siyo ni kilimbido. Kwa ni kilimbido. Siyo ni kilimbido. Kwa ni kilimbido. Siyo ni kilimbido. Kwa ni kilimbido.
Criminal, command lama buda boss kama vindio. Mina cheki blue wa una cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. Yo ni criminal, ukiromosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha gode past besiniko. Yo ni criminal, you are criminal. Na kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kuchiki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store. Ay!
Yo ni criminal.
Tigira para pam pam pam. Dona na chipu de.
Atuna penda koni. Kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya. Nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni. Tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya. Na kufanya ulewe.
Ooh, you must be chocolate monster. So my contemplates on that. And baby better ride for me. And show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king with the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele. Ay ay ay.
Noni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wana oh.
Wana wana wana.
Wanna
own a game.
Wanna
own a game. Wanna own a game. Wanna own a game. Wanna own a game.
bila chili sijadishi sijadishi tadingi noma nikichoma okay nikichoma
One man meat is another man oil. One man meat is another man oil.
Avocado, 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 avocado.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover.
You show how it's done.
DJ Justin 254.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa Baha. Sini wazing, batu sikia tunagabaha. Tukani jing, vimeshika marakatha. Labda neche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda neche pupa, nikachome kwanza shata. Labda neche chingri, nisitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizwa ibata.
Kuna matime ya tamani mchana.
Aye, kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Aye, ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Aye, napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Aye, na masere taniwa. Izi kierere taniwa. Labi zangu taniwa. Akiwe taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover.
Alive, alive, mashada fangi gani kama ya wakwe.
It's kill peace for eyes.
Gita, gita, gita,
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti.
Kicking it live on the ones and twos. You're on the mix with DJ
Justin 254.
Jaja, oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For the love of a fight like your Zina. Atakama ni kiongu Zina. Kuble kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby, mavitu. Kuble kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vito, baby, so take this long number one.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja,
I mean, I care what they say. Can you let till they put me on a grave? Yeah. Big one get a be due to tea. What? Tuna made a meta, you seen too much cheese. Yeah. Now, okay, take a pesa, I got it on me. Ha. I do not got pressure, you know who we be. Woo. Now, everybody get up, hands in the air, I say get up, put them up everywhere, go get up. Everybody get up, I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I take it slow.
Got you on the one, not six.
And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To my one, we got 10 nils, to me, what watch up, you love. Some of them are hate, most of all, we keep it real love. Discuss the wanna be when they look into the mirror. Listen to my killer, killer, killer.
Hey, Casapunu, do you bless me, bro, Casapunu? Do you bless like a boo from Casapuni? And you bless in a nino? Come out, you do, I need to make everybody know. How you let?
Don't mind me, meaning I stay. How you let? This way you go find me every day. How you let? I mean, I care what they say. Can you let till they put me on a grave?
Give me camera on the mic, it's a little bit of. Open the cup, I don't want any cup of it. Put your door and put down the stick in your window.
Check, 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 check. Mara kwanza kwenye beat ya bacho sema. Tuseme mimi ni bacho sema. Ni kill beat na nimefunga macho sema we. We. Nakula kwa kijiko si kwa macho we. Panganga mingi misinaga we. A big bigger tune coming right away. Yeah. Like a little baby fresh from the womb. The Lazarus is lying in the tomb. When I'm in, I'll step in the road. Baby, boo, say my way. Boo, say my way. Ooh, yeah. Say my way. I'm coming. Coming again, round the circle, meet again. Hey. We met before, I was meeker than hey. Used to be a four, now I'm rocking a ten. Hey. You never know where this could end. Thailand, Singapore, London, bring a friend. I'll be your boo, we can go, we can ooh, we can oh. Semangwe, Pikachu, tutaenda. Chuto dea, semangwe, utapenda. Phenomenal step in the room, hey. Bring back the two, semangwe. Baby, boo, say my way.
DJ Justin 254.
Nice. 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 N
Meditation ili kwa na choma tire. Kidogo niko na manza meiva. Nika shindwa ni yate ametulia. Tunajua mwanamke ni tabia. Kani sura tambuzi alipatiwa. Hivi huyo nikenda kumkatia. Excuse me chore very nice. Soto wa hadija na kwa vya amekulike. Akanipa namba akipika smile. Nika mwambia nimetoka get. Akasema usi mind. Akani nice. Mifuko zimeja joni kuchi nice. Kaswaka nimetunga joni nani nice. Mile traki na gonga joni kuchi nice. Kuchi nice. Kuchi nice. Mkulima ni jembelo ni kuchi nice. Uledema kuna cheke jo anani nice. Ukisikia magengelo ni kuchi nice. Kuchi nice. Kuchi nice. Kuchi nice. Kuchi nice. Kuchi nice.
Tulia, Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule.
We about to take it back, back, back.
Ay, 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 ay.
DJ Justin 254
Nadia Kamoyo kangu kachoyo. Kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule. Patapata tabu sana. Macho mbele mbele. Ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda nani kwetu. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe.
Long time. Natumai upo salama. Na leo nanichukia. Hata jina na nutakisikia. Ona imekithiri. Upweke umetanda. Na siku kama hii na kukosa sana. Corona imekithiri. Upweke umetawala. Asa siku kama hii na kukosa sana. Natamani ngekona angala usiku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ngekona angala usiku moja. Mwazio nina kutu la mabusu. Can I go to town with you?
DJ Justin 254
Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na tea na kam, tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam, na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga, nyonyi pungi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piantom kambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi idisha, mbebisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe, napenda umbu nda kufurisha. Mezi tisa endo pimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bambu. Inajitoa choche, inashuka inajipata kunyi. Zupa tutokie kwa futi, macha shimoneze kwa ngumi. Kuchitewa
ya kilista. Oh Susanna, hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now.
We're about to take it back.
Ila wengi walinimwa hisia, na pesa kabarikiwa.